Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, na kuri internet mwadusanga kuri www.voyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edirwe mubasuza, mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 i Washington DC, muri kumwe nanjye Edirwema. Tariki ya 21 y'ukwezi kwa kabiri no munsi mpuzamahanga wahariwe ururimi kavukire. Uyu munsi ugeze mu Rwanda barimo gushyira Ikinyarwanda mu ikoranabuhanga, hagamijwe gusigasira urwo rurimi, kubona amakuru mu Kinyarwanda, kwigisha urwo rurimi hakoreshejwe ikoranabuhanga no guteza imbere ubushakashatsi ku rurimi rw'Ikinyarwanda. Digital Umuganda, ikigo cy'ikoranabuhanga gikora ku bwenge bukorano, nicyo cyahawe izo nshingano. Mu kiganiro muri Isanga cya none twabatumiriye Bwana Audas Niyonkuru, umuyobozi mukuru wa Digital Umuganda, kugira ngo atuganirize kuri uwo mushinga bafite wo gushyira Ikinyarwanda mu ikoranabuhanga. Bwana Niyonkuru, ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze.
Urakoze nawe kuba watuboneye akanya mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina hanini n'ibyo mukora kugira ngo mushyire Ikinyarwanda mu ikoranabuhanga. Iki kigo cyanyu ubusanzwe musanzwe mukora iki?
Murakoze. Nk'uko mwabivuze, nitwa Niyonkuru Audas, kandi umuyobozi mukuru wa Digital Umuganda. Digital Umuganda ni ikigo cy'ikoranabuhanga gikora ku bwenge bukorana bwo bakunze kwita artificial intelligence mu ndimi z'amahanga, ariko cyane cyane bijyanye n'ingenzi. Mu mushinga rero twatangiriye hano twamuritse ku itariki ya 15 z'uku kwezi, ni umushinga wo gushyira Ikinyarwanda mu ikoranabuhanga hifashishijwe ubwenge bukorana mu bice bitatu, aribwo kugira ngo haboneke ikigega cy'imonwa z'Ikinyarwanda, hakaba n'itahuramvugo mu Kinyarwanda, no gukura mu nyandiko ushyira mu mvugo mu Kinyarwanda. Ngira ngo muri make ibyo ni ubusobanuro bwabo turibo.
Tugerageze nanone mu rwego rwo gufasha abakurikiye iki kiganiro badasobanukiwe ntamwe mu magambo urimo gukoresha, cyane cyane ko ari amagambo ajyanye n'iby'ikoranabuhanga. Nk'umuntu iyo wiyumvise ubwenge bukorano cyangwa se artificial intelligence, benshi bakunda kubyita AI, bivuze iki?
Ubwenge bukorano ari bwo artificial intelligence cyangwa AI, n'ukubasha kwigisha imashini gukora akazi runaka. Nk'uburyo bw'ururimi ni ukuvuga ngo nk'ibyo twakoze ni ukubasha kuyigisha gusoma Ikinyarwanda cyangwa kucyumva ikacyandika. Atari kucyumva byo kuvuga ngo iragisobanukiwe, ariko kubasha gukura ayo majwi ikamenya kuyandika. Muri make rero, mu busobanuro bworoshye, ni ukwigisha imashini ibikorwa bisanzwe bikorwa n'ubwenge busanzwe bwa muntu, ariko bikabasha gukorwa n'imashini y'ibyo ari nayo mpamvu byitwa ubwenge bukorano.
Ubu bwenge bukorano ni umuntu yavuga ko ari ryo koranabuhanga ubu ngubu risa nkaho rigezweho muri iki gihe nk'igihugu nk'u Rwanda mu bijyanye no gukoresha ubu bwenge bukorano, wavuga ko intera igeze he?
Navuga ko intera ishimishije. Ubwenge bukorano buri gukoreshwa mu rurimi ndetse buri gukoreshwa no mu buvuzi, hakaba hari na polisi cyangwa politiki igenga ubwenge bukorano iri gukorwa na Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation. Ibyo byose bikaba bigaragaza ko hari ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo ubwenge bukorano butezwe imbere kandi bushobore gukoreshwa n'Abanyarwanda muri rusange.
Abanyarwanda babukoresha gute?
Uhereye nko ku byo navuze twakoze, yifashe inkoranabuhanga cyangwa AI engine mu ndimi z'amahanga nk'iyo ikura inyandiko ikazihindura mu ijwi, ngira ngo murabizi ko hari ababana n'ubumuga. Rero mu babana n'ubumuga bwo kutabona, ushobora gufata inyandiko iri kuri mudasobwa cyangwa kuri telefoni ikabasha guhindura ijwi. Ikoranabuhanga ryakoraga mu zindi ndimi, ariko kubera icyo gikorwa remezo cy'Ikinyarwanda cyabonetse, iryo koranabuhanga rishobora no gukora mu Kinyarwanda bikazafasha. Urwo ni urugero rumwe. Urundi rugero ushobora kuvuga ati ese n'umunyamakuru utaje inkuru hirya no hino ushaka kuyihinduramo inyandiko cyangwa hakaba ndetse no kwigisha ururimi mu bwarwo, aho hari Abanyarwanda baba hirya no hino cyangwa bakuriye mu mahanga badashobora kuvuga Ikinyarwanda neza. Ibyo bikorwa remezo rero bigashobora no gukoreshwa mu kwigisha ururimi. Urundi rugero wenda rwa nyuma natanga ni cyo bita voice assistant. Ariko voice assistant aricyo nakwita nka nk'itumanaho bikoresha cyangwa riri automatique mu ndimi z'amahanga, aho umuntu ashobora guhamagara umurongo runaka agasubizwa. Ngira ngo hari ikibazo cy'uko tuvuge nk'umuturage yaba banki abitsamo cyangwa umurongo w'itumanaho akoresha cyangwa izindi serivisi zose ashobora gukenera, hari igihe uhamagara umurongo ugasanga urahuze, ariko ukoresheje ubwo bwenge bukorano igisubizo kuko n'ubundi biba byisubiramo by'izo serivisi bishobora gutangwa n'iyo mashini, akajya ashobora kubona icyo yibaza adakeneye kugera ku muntu wa nyuma. Ibyo rero bikazagabanya nk'agaciro ku bigo amafaranga byakoreshaga bikora izo za call center cyangwa imirongo y'itumanaho, n'umuturage agashobora kubonera amakuru ku gihe kandi akayabona mu rurimi rwe arirwo rw'Ikinyarwanda, kugira ngo iryo koranabuhanga ribe mu ndimi z'amahanga bimusabe ubundi bufasha butari bukenewe.
Bamwe mu bakunze kunenga ikoranabuhanga cyane cyane tuvuge nk'urwo rugero warutanze usorejeho rwaho usanga mudasobwa igufasha gusubiza bimwe mu bibazo, nuko kenshi na kenshi usanga barayiprogramye gusubiza ibintu runaka wajya hanze yabyo ugasanga ibisubizo ubifuzaho ntago ubibonye. Mwebwe mu Rwanda mu busesenguzi mumaze gukora mubona icyo kibazo mutazahura nacyo?
Icyo kibazo ngira ngo kiriho ku isi cyane cyane mu bwenge bukorano, kubera ko akenshi usanga ubushaka ari ikoranabuhanga rishya n'ubushakashatsi butari bwagira aho bushobora gusubiza ibibazo byose. Ngira ngo ariko mu kubushyira muri serivisi runaka, ikindi kitabwaho ni ukumenya ko ibibazo umuturage yakwifuza kuri iyo serivisi runaka byose bishobora gusubizwa. Tuvuge niba uhamagaye umurongo w'irembo ukeneye serivisi zijyanye no gusaba indangamuntu, ibibazo byose bibaza ku buryo ushobora gusaba indangamuntu, uburyo ushobora kwishyura, aho wayifatira, byose bigasobanuka. Rero hari icyo mu ndimi z'amahanga, muranyihangana bayo kiba n'indimi z'amahanga, kubera ko ari ikoranabuhanga aramugamwa abatari yakaboneka mu Kinyarwanda. Hari cyo bita limited domain, ni ukuvuga ngo no ni igisate cyangwa aho bigomba kujya runaka, akaba ariho nawe ushyira ibyo koranabuhanga kugira ngo bibashe gusubiza ibyo bibazo byose.
Urakoze cyane. Hanyuma tugaruke noneho ku byo murimo gukora kugira ngo mushyire Ikinyarwanda mu ikoranabuhanga. Mbere na mbere mutekereza gukora ibyo bintu, niki cyatumye mubikora? Ese mwasanze ururimi rw'Ikinyarwanda rushobora gusibangana?
Mbere na mbere tujya dutangira, twatanye mu 2019 birumvikana ko hashize imyaka ine. Warebaga ubwenge bukorano ukareba aho bugana ndetse n'ikoranabuhanga ariho rigana, ugasanga nk'Icyongereza kiracyafite 50% bya interineti, nubwo munsi ya 20% ku isi aribo bakivuga kavukire. Ugasanga izindi ndimi cyane cyane za Afurika ariko n'izindi ndimi nyinshi ku isi ntabwo zitabwaho ngo zikorere ibikorwa remezo. Rero niho havutse igitekerezo cyo kuvuga ngo kugira ngo buri munyarwanda ndetse n'abavuga Ikinyarwanda bashobore kubona serivisi kandi bazibone mu rurimi rwabo, bidategereje ko hari uzava ahandi mu mahanga ngo aze gukora ibyo bikorwa remezo. Niho twa uyu mushinga, ni nayo mpamvu buriya yari izina Digital Umuganda, kubera ko mu buryo twakoze ibyo bikorwa remezo byari uburyo bwo guhuriza abantu hamwe. Kugira ngo urabizi ko mu busanzwe umuganda ukorwa ku bikorwa remezo nk'imihanda, nk'amashuri cyangwa ibindi, turavuga ati ariko n'ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga dushobora kwifashisha uwo muganda bigakorwa. Twagiye duteranyiriza abantu hamwe mu muganda w'ikoranabuhanga ku mayunivesite atandukanye, za kaminuza zitandukanye cyangwa ahandi hantu, kugira ngo abantu babashe kujya hamwe bakore ibyo bikorwa remezo, kugera aho ari cyo gikorwa remezo mu kigega kibonwa kinini mu ndimi za Afurika. Navuga ko intego yari iyo ya mbere, ku kibazo cy'uko Ikinyarwanda gishobora kuzimira cyangwa kikazima, ngira ngo nibyo aba ari uburyo bwo kubungabunga urwo rurimi. Bitavuze ko hari inkuru z'abenda ku Kinyarwanda cyazima, ariko niba ikoranabuhanga riri kugenda bitera imbere bijya muri buri serivisi umuntu akoresha, umuturage akoresha umunsi ku munsi, yaba gusaba ibyangombwa, yaba kwiyandikisha muri mituweli, yaba kwishyura amafaranga, niba iryo koranabuhanga bijya mu buzima bwa buri muntu, ryagakwiye kuba mu rurimi avuga kugira ngo bitazasaba ko indi ndimi z'amahanga kugira ngo ashobore kurikoresha. Ibyo bikaza na icyo kibazo cy'uko indimi z'amahanga zatangira gukoreshwa cyane, ugasanga Ikinyarwanda kiri kugenda kigabanyuka cyangwa kivangirwa, ndetse n'abakoresha ijambo konerwa n'izo ndimi z'amahanga.
Urakoze cyane Audace Niyonkuru, ni umuyobozi w'ikigo Digital Umuganda gikorera mu Rwanda. Nababwiye ko kuri telefoni tuza kuba turi kumwe n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika hirya no hino, nabo bifuza kugira ibyo bakubaza. Bwana Niyonkuru, reka duhere kuri muganga. Wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Kigali mu Rwanda, mu Rwanda mukuru.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ndashaka kumanza gushimira ijwi rya Amerika nkanasoza n'umutumirwa by'umwihariko muri aho ni amahoro.
Arakumva.
Muraho, muraho. Icyo nagira ngo nkubaze kuri ubwo buryo bwa sisiteme bugezweho bwo kwiga Ikinyarwanda bukoresheje ikoranabuhanga, ndagira ngo umubaze bumaze igihe kingana iki butangiye, ikindi kabona mu Rwanda kurikije uko mbibona mbona Ikinyarwanda gisa nkaho kirimo kugenda kigabanya uburemere n'umwimerere cyari gifite. Ese murimo gukora iki? Bimwe mu bigo byo mu Rwanda cyane mbona bikoresha ururimi rw'Icyongereza cyane, kandi twifuza ko Ikinyarwanda nk'ururimi rwacu kavukire rugomba kuzamuka rukagera nko ku rwego mpuzamahanga nk'Icyongereza kimeze cyangwa Igifaransa. Ese murimo kubikora hiki icyo kintu ikindi wenda namubaza ikubijyanye n'umuryango nyarwanda kunya umuryango nyarwanda wifuza ko umwana wabo akura ashaka kuvuga ziriya indimi mpuzamahanga igifaransa icyongereza n'izindi ndimi turi ku rwego mpuzamahanga ese umuryango nyarwanda ni iki wawushishikariza cyangwa wawukangurira kugira ngo wiyumvemo ikinyarwanda kuko hari igihe uweze umugiye ukavuga ati byibura amenye icyongereza cyangwa igifaransa ikinyarwanda nako kanya kukimenya kandi mu muco nyarwanda twifuza ko akura azi kuvuga ikinyarwanda neza n'izi ndimi zikazamukiraho ese murimo gufasha iki umuryango nyarwanda ikindi na soreza wenda nabaza umutumirwa ese mubona byibura mukurikiza iyo sisiteme yatangiye nahigeze cyangwa se no mu myaka iri imbere wenda tuzitse tugeze muri 2030 cyangwa se 2035 kuzamura mubona ibyo mwifuza k'umuco gakondo w'ikinyarwanda hari aho uzaba wageze cyangwa hari aho urimo gufasha abanyarwanda muri rusange
urakoze cyane bwana niyo nkuru wa musubiza
murakoze kuri bazo kugira ngo tubyerekeye igihe sisiteme zatangiriye mu gutangira gukora ibikorwa remezo byatangiye mu 2019 ariko imbonwa ndetse n'izo nkoranabuhanga twazimuritse zo ndi kuri tariki ya 15 gashyantare 2023 ngo ni ukuvuga uno mwaka akaba ari ibikorwa remezo navuga ko ikintu bigiye gufasha cyane ni uko icya mbere cya kibazo wavuze cya serivisi zitari mu kinyarwanda aho ibigo runaka bica serivisi mu cyongereza ni ukuvuga ko nta rwitwazo n'uko no mu ikoranabuhanga bitabishyira mu kinyarwanda cyaka wenda n'icyo nakunganiraho ni uko ndetse no muri uwo buryo ntanze nk'urugero nk'abanki nkuru y'igihugu yatanze amabwiriza ejo bundi ko kontaro hagati y'abakiriya b'amabanki ndetse n'amabanki zaba iz'imyenda cyangwa izindi zigomba kuba mu kinyarwanda kugira ngo wa muturage nawe amenye ibyo yemeye n'ibyo asinye ubwo rero nkaba numva muri uwo mujyo no gushishikariza abantu bose n'ibigo byose kugushyira ibikorwa cyangwa serivisi zabo mu kinyarwanda ariko hanashimirwa n'abatangiye kubikora no gutanga uwo murongo ngenderwaho ngira ngo inteko y'umuco nayo ari nayo umufatanyabikorwa inashishikariza kandi ikanagena uburyo ikinyarwanda cyakoreshwa muri serivisi zitandukanye ku kibazo cya kabiri ibibazo agaca umuryango nyarwanda aho umwana akura avuga ngo indimi z'amahanga ikinyarwanda cyo zizana ngira ngo ndumva bitaba ari byo ahubwo icyo twashishikariza abanyarwanda ni uko ikinyarwanda kubera ko kiduhuza tugira imana akaba arirwo rurimi rumwe rusangiwe tuduhuza hagati yacu nk'abanyarwanda ko twakangurira abantu bose kukigisha kandi bakakiga bakiri bato kugira ngo babashe no kuvuga ikinyarwanda kinoze buri rurimi rujya konerwa ni uko umwana akura ataba yararwize neza ku bijyanye n'umuco gakondo naho ikinyarwanda mbona kizaba kigeze muri 2035 nkeka ko icyiza ni uko yaba minisiteri y'urubyiruko n'umuco yaba inteko y'umuco ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babona kandi bagakora mu gutuma ururimi kavukire arirwo rw'ikinyarwanda rugira agaciro kandi rugakoreshwa ahantu hose rero n'ikoranabuhanga uko riri kuza kandi mu byo mbona kandi bizaba n'uko bizaba rigeze kure kandi ikoreshwa ahantu hose muri 2035 ni ukuvuga ko ubu duhereye ubu ibikorwa remezo byose bihari ndetse n'iki nakongeraho ni uko ibi bikorwa remezo ntabwo biri gufasha ubushakashatsi kinyarwanda gusa biri gufasha n'ubushakashatsi ku birimi bantu bindi ngira ngo isosiyete nini ntazagukoze kwifashisha ibikorwa remezo by'Ikinyarwanda kugira ngo ikore n'ubushakashatsi ku yindi ndimi. Rero kubera ko bihari kandi ari byinshi kandi bizwi igihe nkuko ku cyo gihe noneho hazaba hari byinshi bimaze kugerwaho kandi serivisi zose zishobora kuboneka mu Kinyarwanda kandi zikaboneka mu ikoranabuhanga ku buryo umunyarwanda ashobora kuzibona bimworoheye kandi mu rurimi rwiwe.
Kuri icyo wari uvuze cyo gukoresha ibyo bikorwa remezo bihari mu Kinyarwanda kugira ngo bakore n'ubushakashatsi mu zindi nimi bantu cyane cyane zo ku mugabane wa Afurika, ibyo ngibyo hari ibindi bihugu byari byatangiza gahunda nk'iyi mwebwe murimo mu Rwanda, cyane cyane ko hari abashobora kuguhamagara mu kanya baturutse mu bihugu by'u Burundi, muri Congo n'ahandi, nawo bifuza kumenya uko iryo koranabuhanga ryakoreshwa kugira ngo n'izo ndimi zindi zishobore kugera kuri iryo koranabuhanga.
Ego murakoze. Ibindi bihugu, hari ibindi bihugu bya Afurika byatangiye ngira ngo u Rwanda nyuma y'Ikinyarwanda imbonwa z'ikoranabuhanga z'izo ndimi ntabwo zingana nk'iz'Ikinyarwanda, ariko navugamo nk'igiswahili kiri gukorwa ubu ku bufatanye bwa Mozilla n'ibihugu bivuga igiswahili. Hakaba hari n'ibirimi byo mu burengerazuba bwa Afurika nabyo biri gukorwa ahubu, ndetse natwe tukaba turi tukaba twarafashe umushinga wo gutuma haboneka imbonwa z'ibirimi bya Afurika, twigira ku bunararibonye twabonye dukora Ikinyarwanda. Tukaba n'uno mwaka mu minsi itatu turatangira gukora ku bindi birimi bya Afurika yo hagati ndetse no mu majyepfo ya Afurika.
Wari uvuze ko imbonwa z'Ikinyarwanda ziri hejuru y'izindi ndimi zo ku mugabane wa Afurika. Gerageza tugaragarize ishusho y'ikigega cy'imbonwa mumaze kubaka.
Ikigega cy'imbonwa y'Ikinyarwanda nahera ku kwitahura mvugo buriya nanasobanurira abantu ukuntu izo mbonwa zikora n'uko zikoreshwa. Buriya kwigisha mudasobwa tuvuge ku kumva ijwi ikarikira mu nyandiko nko kwigisha umwana, urugero rwa mbere karwandika nabi cyangwa ntamenye uko rwandika, rero nyinshi ku gihe kigenda kishira niko agenda anoza imyandikire. Mu kigega cy'imbonwa rero ubwo urumva ko nk'uko bawigisha umwana haba hakenewe amajwi, haba hakenewe n'inyandiko zijyanye n'ayo majwi. Ni ukuvuga ngo ubu dufite inyandiko cyangwa interuro z'Ikinyarwanda zirenga 1,400,000 ndetse tukagira n'amasaha 2,000 y'amajwi ajyanye n'izo nteruro. Ibyo rero akaba ari igikorwa remezo cy'itahura mvugo mu kuvana inyandiko ushyira mu kuvana inyandiko ushyira mu mvugo, ariko gukora inyandiko ushyira mu majwi dufite amasaha 17 ndetse n'interuro 15,000 iyo ntandikira nyinshi mba nko kwiga kwandika, kubera ko mudasobwa yikoresha umuntu umwe ugisubiramo paka ibimenye mu gihe itawe n'ubwo ryo rikenera abantu benshi bagenda basoma izo nteruro. Ngira ngo muri make ikigega cy'imbonwa ni uko kingana, akaba ari ikigega kinini cyane masaha arenga 2,000 n'interuro zirenga 1,400,000 ndetse tukaba turi no kucyongera kugira ngo kibashe no kurenga ndetse kinakomeze kunoza yaba imyandikire yaba n'imvugo.
Urakoze cyane. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika. Desire Nyandwi, wiriwe neza?
Mire.
Uri hehe?
Ndi Munyakirundo kusuzo, ndi mu gisagara cya Bujumbura, banagira 7.
Yego, ikibazo cyawe?
Cyanje nashaka kubaza umutumirwa ibyo bikorwa barimo, nashaka kumenya inyungu bifise ku Banyarwanda ndetse no kuri twebwe Abarundi, kuko urabona Uburundi n'u Rwanda tumeze nk'abahuzi n'icyo, kuko Ikinyarwanda usanga kimeze nk'igihuza akavugire ku gihugu cy'u Burundi. Ashaka amenye inyungu nuko kuri twebwe cyane cyane cyangwa abarundi n'abanyarwanda.
Urakoze cyane bwana niyo nkuru. Akamaro k'ibyo murimo gukora kuba kubo mu bikorera ni kamaro ki?
Urakoze kuri icyo kibazo. Akamaro rero akamaro ka mbere nuko abantu babasha kubona serivisi mu ndimi zabo, ni ukuvuga babasha kubona serivisi mu Kinyarwanda. Akamaro ka kabiri kajyanye na ariko kafite ako ka mbere ni ugufasha abantu bari barahejwe n'ikoranabuhanga kubera uburyo ikozwe batabashaga kubona serivisi. Aha navugamo nk'abantu babana n'ubumuga, umuntu ubana n'ubumuga bwo kutabona utabashaga kubona uko abona inyandiko iri muri mudasobwa ye, haba mu mirimo haba mu mashuri, babashe kuyikora kuyibona mu mvugo. Ibyo rero bikaba byagoranaga ko abasha kubona amakuru. Navugamo abantu batazi gusoma no kwandika ariko bashobora guhamagara bakaba babona amakuru. Hari abantu batari bagerwaho na telefone zigezweho cyangwa smartphone ariko bifuza amakuru kandi bagifuza mu rurimi rwabo rw'Ikinyarwanda, abo nabo inkoranabuhanga birabafasha. Akandi kamaro kazama ko gusigasira ururimi ubwarwo, ni ukuvuga ngo imbonwa zihari z'ururimi mu buryo ruvugwa no kugira ngo cya kibazo mwigeze kwibazaho cy'uko ururimi rwacika nta ngira ngo ruba rusigasiwe. ariko hakiyongeraho na cya kibazo kijyanye n'uko ikoranabuhanga riri gutera imbere, hakibazwa ese iryo koranabuhanga ritera imbere abantu bagasaba ko barikoresha bitari mu ndimi bavuga, aho ntibizasaba ko bavuga indimi z'amahanga ugasanga rwa rurimi ruracitse. Rero akaba ari mu gutsinda ibyo bitego biri kuvuga ko abantu babona serivisi hawuhejwe kandi mu ndimi bavuga ndetse n'ururimi rusigasiwe, kubera ko abantu bidasaba kwiga cyangwa kumenya indimi z'amahanga kugira ngo babashe kubona izo serivisi mu ikoranabuhanga. Ngira ngo ku cya kabiri cy'inyungu n'abavuga ururimi rw'Ikirundi bagira kuri iyi bikorwa remezo by'Ikinyarwanda, yabo ni ikibazo cyiza cyane. Buriya mu bwenge bukorano cyangwa aribyo bita artificial intelligence, hari ibyo bita transfer learning cyangwa kwigiraho, ni ukuvuga ngo nk'uko kare nabivuze ko izi mbonwa cyangwa ibikorwa remezo by'Ikinyarwanda biri gukoreshwa hanategurwa ikoranabuhanga mu ndimi zindi bantu, noneho nk'ururimi rw'Ikirundi rwegereye cyane ururimi rw'Ikinyarwanda, biragaragaza ko ho n'ibikorwa remezo bakora bitaba bikeneye kuba binini kubera ko bashobora no gukoresha iby'Ikinyarwanda bakongeramo bimwe na bimwe by'Ikirundi. Rero bikaba byafasha no kugira ngo Ikirundi ngo bigere mu koranabuhanga rwaba ruto cyane, kubera ko ibikorwa remezo byinshi byaba mu bikorwa remezo bisangiwe. Ngira ngo mu bibazo bibiri avuga.
Urakoze cyane bwana niyo nkuru kuri telefoni. Dufite undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, Siriro Muvunyi, wirwe neza.
Naramutse neza.
Yego, uri hehe?
Ndi Kayihanga mu Rwanda.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ni ikibazo n'igitekerezo. Ndaya ku gitekerezo, ndabanza gushima Leta y'u Rwanda yazanye ubwo buryo, cyane ko Ikinyarwanda wamaga yuko cyari kirimo kiragenda gisubira inyuma, nk'uko umukunzi w'ijwi rya Amerika mwahamagaye bwa mbere yabivuzeho. Ikinyarwanda kenshi usanga n'ibiganiro mbwirwaruhame usanga umuntu avuga ariko ukabona amagambo y'Ikinyarwanda agakoresha amagambo y'izindi ndimi, ugasanga n'icyo kiganiro kirimo kiravugwa indimi z'inyamahanga icyongereza n'igitege cyinshi, kandi ibyo ari kuvuga biri kubwirwa mu Kinyarwanda. Rero ibintu bitaba bimeze neza bishimangira mu mashuri, kuko urubyiruko yandikire uvuga yuko ntabwo kigenda ibintu byitwa Ikinyarwanda ntabwo.
Siriro ntago urimo kumvikana neza, gerageza uhindure aho uhagaze kugira ngo twumve niba twakumva neza, ariko turimo turakumva nabi cyane.
Nako muri kunyumva neza?
Ubu ni sawa.
Eh, ubwo ni twitwaye nabi. Nene nene kuvuga nti mu ndirimbo bari ibahereza igihugu cyacu haraho bavuga ngo ururimi rwacu rukaduhuza. Rero gasanga niba ururimi rwacu ruduhuza nyamara rutaduhuza neza hari umuntu ushaka kuba yavuga ikinyarwanda ntubyumve neza ntugikoreshe nk'uko gikwiye ukibaza ahantu byaduhurishiza ukaba wahabura. Rero ba Leta y'u Rwanda nikomeze ishyiremo ingufu ikinyarwanda gitabwa agaciro. Ururimi rw'ikinyarwanda ugasanga ntabwo ibintu bigenda neza. Hanyuma icyo nagira ngo mbaze umutumirwa ibyinshi bagiye babibaza, ariko nagira ngo mubaze niba koko ibyo bintu bishobora kuzagirira abanyarwanda akamaro n'uburyo kibizabagiramo akamaro ku buryo umuntu uwo wese ashobora kuzumva neza ikinyarwanda ku ikoranabuhanga akaba yabasha kumva neza ibibera ku ikoranabuhanga yifashishije ururimi rwacu nta bintu bimugoye birimo, cyane ko urumva ibintu bishya ntabwo abantu turuka ariko bakabyumvise neza. Murakoze cyane.
Urakoze Cyril Muvunyi. Bwana Niyonkuru turacyari kumwe?
Yego.
Kuri icyo kibazo cya Cyril wenda kandi nakongeraho, mwavuze ko uyari umushinga nibwo mugitangira, kandi kugira ngo umenyereze mudasobwa cyangwa se ikoranabuhanga kumenya ururimi runaka kurusemura neza bifata igihe. Icyo gihe nka wa muntu wifuza kujya kwiga urwo rurimi ariko agasanga haracyarimo ikibazo cy'uko na mudasobwa ubwayo itarasobanukirwa neza cyangwa se itarakiga neza, abo bantu bafite izo mpungenge mwababwira iki?
Ego, murakoze. Ngira ngo ikindi kandi kizakorwaho ni uburyo ikoranabuhanga rigiye gufasha abanyarwanda ndetse n'abashaka kwiga ikinyarwanda kurushaho kunoza ikinyarwanda cyabo. Rero muri uru rwego ngira ngo ikizakorwa ni ugufata igice kigomba kwigishwa kikanozwa mu gihe n'imyandikire yarwo n'ibikorwa remezo biti kunoza. Ni ukuvuga ngo niba ikoranabuhanga rishyizwe mu nkoranabuhanga arizo bita application, riba rifite icyo rigambiriye kandi rishobora kuzuza inshingano iryo nkoranabuhanga ryagenewe. Ni ukuvuga ngira ngo nsobanure haho, ni ukuvuga ngo niba ushaka kwigisha tuvuge amwuga ajyanye n'ubuhinzi cyangwa indamukanye mu kinyarwanda, ushobora kuba ufite ikoranabuhanga ukaryigisha cyangwa kwigisha indamukanye mu kinyarwanda akaba ariho rinoga ndetse rikanozwa rikanagerekwa ku baturage. Ni ukuvuga ngo igikorwa remezo gihari gishyizwe mu nkoranabuhanga iryo nkoranabuhanga cyangwa application ifite inshingano runaka, noneho hakanozwa uburyo muri iyo nshingano iryo koranabuhanga ribasha cyangwa igikorwa remezo kibasha kwifasha kuyuzuza. Mu byo akamaro rero bizagirira abanyarwanda nk'uko byari bibajijwe, akamaro ngira ngo kazaboneka muri uko serivisi bashobora kubona. Tuvuge hari nk'umuntu ushobora kuvuga ati njyewe ku bushaka ibyangombwa ku irembo cyangwa ku rubuga runaka birangora, ariko nshobora gukoresha ijwi ryanjye icyo cyangombwa nkabasha gusubiza amakuru nkenerwa bambaza kuri telefone ntiriwe njya aho umuntu wagenda akorera agiye byamfasha. Aho rero ugasanga nk'iryo koranabuhanga riri kwifashishwa kugira ngo umuntu abashe kubona serivisi kandi azibone mu rurimi rwe kandi azibone atarinze akora ibintu ndende. Rero icyo rizafasha uko rizagenda rikirwa muri serivisi zitandukanye ni uko rizagenda rigabanya urugendo ndetse rirushaho no kubona kunoza imibonere ya serivisi ku muturage hari hose kandi mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu, haba mu buzima, haba mu burezi cyangwa ahandi. Yakoze.
Hanyuma ikindi kibazo umuntu yakwibaza, ninde wigisha mudasobwa, ninde ufite ubushobozi bwo kwikosora igihe hagaragaye amakosa runaka, haba ku myandikire cyangwa se no gusemura na cyangwa se n'amajwi?
Murakoze kuri icyo kibazo. Yabo ni ikibazo cyiza cyane, kubera ko inzobere mu bwenge bukorano n'umushinga utekerezwa nk'imyaka icumi ishize, byari kugorana cyane kuri ikoranabuhanga ribasha gukorwa kandi rigakorwa n'Abanyarwanda. Icyiza ni uko Leta yashyizeho za kaminuza zitandukanye, navuga nka Carnegie Mellon University ariyo ikunze kwitwa CMU, ndetse na AIMS, zose ziri mu Rwanda, kandi zose zigisha ubwenge bukorano. Akaba ari naho hatwe nk'ikigo gifite umuganda dukura izo nzobere mu bwenge bukorano, twifashisha mu gukora ikoranabuhanga, twubaka ibikorwa remezo, ariko tunakora tunanoza aho gishobora kuba bigikeneye kunozwa. Mu byerekeye ibikorwa remezo ubwabyo, byo twifashisha abantu benshi batandukanye. Ni ukuvuga ngo niba ufite inyandiko nyinshi ushaka amajwi menshi, twakoraga umuganda tugatumira abantu bose, yaba abakuru, abato, abageze mu gihe cyo kwiga, noneho akaba ari bo badufasha no kuduha ayo majwi. Ariko byageraho ahakenewe noneho gukora izo nkoranabuhanga zazo, twifashisha inzobere mu bwenge bukorano zisigaye ziboneka ku isoko ryo mu Rwanda, kubera ko Leta yashyizeho za kaminuza zitandukanye zigisha ubwenge bukorano n'ikoranabuhanga. Bikaba ari ibintu tubona yaba ari nk'imyaka icumi ishize byaba tugoye cyane.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri Isanga. Muri studio turi kumwe na Bwana Audace Niyonkuru, uyu akaba ari umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi mu bijyanye n'ubwenge cyangwa se ikoranabuhanga mu bijyanye n'ubwenge bukorano. Kuri telefoni turi kumwe na David Wirweneza. David Uranyuva? David, ndibaza ko tushobora kuba tumubuze kuri telefoni, ariko Bwana Audace, mukanya hari undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika watwandikiye ku mbuga nkoranyambaga zacu, avuga ati: jyewe icyo mbaza, habuze iki kugira ngo haboneke translator cyangwa se gusemura ikirundi n'ikinyarwanda kuri mudasobwa cyangwa se mu bijyanye n'ikoranabuhanga? Ndibaza ko ahanini avuga nka Google, ariko ikinyarwanda ndibaza ko kiri muri Google translation.
Yego, ikinyarwanda kuri tariki 15 Gashyantare navuze haruguru tumurika, Google nayo yari hari, nayo imurika ibyo imaze gukora ku kinyarwanda, harimo isemuranyandiko y'ibyo translation mu kinyarwanda. Navuga ko gusemura ikinyarwanda mu kirundi ari ibintu bishoboka, ndetse ari yaba ari n'umushinga mwiza, ahubwo ari hakwiga uburyo wakorwa, bicyaba gikenewe yaba ari imbonwa ngo z'ikinyarwanda n'ikirundi, hanyuma ukabasha kunozwa. Ariko nkeka ko kuvuga ko hari icyabuze, wenda nta cyabuze, ahubwo wenda no uwo mushinga wakirwamo imbaraga ukabonerwa imbonwa, natwe twafashwa mu by'ikoranabuhanga ku buryo ubasha gushoboka.
Hanyuma tukiri kuri ibyo bijyanye no gusemura, hari igihe nigeze kubona ku mbuga nkoranyambaga abantu basa nkaho baseka uburyo Google isemura ikinyarwanda, bakaba bashyiramo amagambo y'icyongereza Google ikabisemura mu buryo ubona ko budasobanutse neza. Hari icyo murimo gukorana n'amasosiyete nka Google kugira ngo iryo semura rikorwe mu buryo nyabwo kandi bunoze, aho kugira ngo abantu babifate nk'imikino?
Nimbakoze kuri icyo kibazo, ndetse ndanabafasha gusobanura uburyo isemura nyandiko mu ikoranabuhanga rikorwa n'impamvu hari igihe ubona ryibeshya, ariko sosiyete nini ntabwo ukabona ziracyasohora izo nkoranabuhanga cyangwa apurikasiyo kugira ngo abantu bazikoreshe. Kugira ngo ubashe gukora isemura nyandiko ukenera inyandiko nyinshi mu rurimi rumwe, noneho n'inyandiko mu rundi rurimi uba ushaka, tuvuge nk'ari Ikinyarwanda n'Icyongereza cyangwa Ikirundi n'Icyongereza, noneho ukigisha mudasobwa kwa gusemura. Kubera imbonwa nkeya zigaragara mu bindi bya Afurika, ariko navuga imbonwa zirimo ikoranabuhanga, ko imbonwa zo zirahara, ubwo imbonwa zirimo ikoranabuhanga nkeya ziri mu ndimi za Afurika, bituma umushinga nk'uwo wo gusemura Ikinyarwanda ugishyira mu ndimi z'amahanga iyo utangiye utari wanozwa. Ariko sosiyete nk'iyi ikavuga ati reka dushyire hanze iryo koranabuhanga abantu barikoreshe, uko bagumya kurikoresha niko natwe tubona imbonwa nshyashya, noneho tukabasha kurinoza. Ngira ngo muribuka nka Google Translate igitangira n'Igifaransa n'Icyongereza ntabwo yabisemuraga neza, ariko uko abantu bakomeje kubikoresha, uko iminsi yagiye yigirayo, niko iryo semura ryagiye binozwa, ku buryo ubu inyandiko yose ushobora kuyifata ukayikora mu Cyongereza ukayishyira mu Gifaransa ukayikoresha uko iri, ntacyo urinze ukosora cyangwa ukosora ibintu bike cyane. Ngira ngo urwo ni urugendo rw'ururimi mu ikoranabuhanga. Hari igihe buriya mu ikoranabuhanga ubona ikintu gisohotse, wabona kitameze uko kitanoze ijana ku ijana, ukagira ngo hari igipfuye, ariko buriya kiba cyasohotse kugira ngo na wa muntu ugikoresha abashe gufasha abo bagikoze kubona izindi mbonwa arizo data, kugira ngo iryo semura nyandiko cyangwa icyo gikorwa kindi kiganijwe kibashe kunozwa.
Hanyuma ikindi kibazo nibaza ni ikijyanye n'ibyo wavuze biriya bya voice assistant cyangwa se kwifashisha ikoranabuhanga kugira ngo rigufashe gusubiza bimwe mu bibazo. Amasosiyete akomeye cyane ku isi, ahangaha twavuga nka Google, za Siri, za Alexa, usanga zitara kugeza ubu ngubu nta rurimi na rumwe kavukiye rwo muri Afurika rwari rwatangira gukoresha ubu buryo. Ikibazo kiri
ikibazo kigaruka ku bikorwa remezo by'indimi za Afurika, ari nacyo twashakaga gukemura dutangira uno mushinga, kugira ngo haboneke ibikorwa remezo by'ururimi rw'Ikinyarwanda arizo mbonwa ikigega cy'imbonwa aricyo dataset. Ni ukuvuga ngo nk'uko nahoze mbivuga, buriya iyo ujya gukora voice assistant cyangwa uko nayita mu Kinyarwanda, ukenera inyandiko nyinshi muri urwo rurimi, ugakenera amajwi menshi muri urwo rurimi, ndetse ugakenera n'abantu benshi batanze amajwi yabo kugira ngo ubashe no kumenya igihe umuntu hari byaba afite uko asoma wenda gutandukanye n'undi, ubashe kuba watahura imvugo ye. Rero impamvu bitaboneka mu ndimi za Afurika cyane cyane ni uko ibikorwa remezo by'indimi za Afurika bikiri hasi, aho usanga Igiswahili kivugwa n'abantu barenga miliyoni 150 gifite ibikorwa remezo bike kurusha Ikidanwa cyangwa Danish cyo muri Denmark kivugwa n'abantu miliyoni 6. Abantu miliyoni 150 nako bafite ibikorwa remezo bike kurusha abantu miliyoni 6. Ibyo rero akaba ari nacyo twahereyeho tuvuga mu Kinyarwanda tugiye gukora umushinga ushobora gusubiza icyo kibazo, ariko noneho tukanavuga ati noneho nyuma y'Ikinyarwanda reka dusange n'izindi ndimi za Afurika uburyo zakwibakira ibikorwa remezo kugira ngo habashe kuboneka ikoranabuhanga mu ndimi za Afurika.
Urakoze cyane. Kuri telefoni dufite Norbert Wirweneza. Uri hehe?
Ubu ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye tubanze dushimire uwo muyobozi kandi dushimire n'imbaraga bari gushyiramo kugira ngo Ikinyarwanda kivugike neza cyangwa se mu ikoranabuhanga kigende neza, kugira ngo n'umwana mutoya ababasha kuba yakimenya neza. Ariko nibaza nti se uwo mushinga bije uzatwara unganiki ese nize nyungu ziri ku bana batoya bashaka kwiga ikinyarwanda ese abana b'amahanga bazigishwa kuvuga ikinyarwanda aho batuye mu bihugu byabo bizaborohera.
Urakoze cyane Bwana Audace. Sinzi ihurizo aho riri rya bije y'uyu mushinga n'ibyo mukora, ariko niba nta kibazo wamusubiza hanyuma kuri icyo kijyanye no gufasha abana b'abanyarwanda b'amahanga, icyo ndibaza ko ari ikibazo cy'ingenzi. Ese ni gute diaspora izungukira ku mishinga nk'iyi?
Murakoze kuri icyo kibazo. Bije yo kuyimenya kubera ko ari ibikorwa remezo bigiye bitandukanye n'imishinga n'abafatanyabikorwa batandukanye kuyimenyere guverinoma. Icyagombera gusubiza ni ukwigisha ikinyarwanda ababa hanze cyangwa abashaka kwiga ikinyarwanda batari mu gihugu
barimo n'abanyamahanga, kugira ngo bashobora kuba barimo n'abanyamahanga bifuza kumenya ikinyarwanda no kukiga.
Yego, barimo n'abanyamahanga bifuza kumenya ikinyarwanda no kukiga. Ejo hamwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Inteko y'Umuco habaye ikiganiro n'abanyarwanda baba mu mahanga kigamije kigaruka ku munsi kavukire, ku munsi w'ururimi kavukire ari wizihizwa ejo, ariko hanagaruka ku nsanganyamatsiko y'Ikinyarwanda mu ikoranabuhanga. Tukaba twaranasobanuye ko ikoranabuhanga cyangwa ibikorwa remezo bigiye noneho kwifashishwa ko aho kugira ngo igihugu kivuga ati hazubakwa amashuri muri buri gihugu harimo umuntu ushaka kumenya Ikinyarwanda habasha kuboneka aya masomo, umuntu akabasha kumenya uko ijambo risomwa, yasoma akabasha kumenya uko yavuga, akabasha kumenya uko byandikwa aho ari hose hadakeneye ko hubakwa amashuri ku isi hose byanakenera iyo bije, ahubwo akifashishwa ikoranabuhanga mu kugabanya igiciro ndetse no kugeza ku isi hose amasomo y'Ikinyarwanda kugira ngo aho uri hose ubashe kuyabona kandi uyabone biciye mu ikoranabuhanga. Ibyo rero nk'uko twabisezeranyije abanyarwanda ba mu mahanga ejo mu kiganiro na MINAFET ndetse na n'Inteko y'Umuco, iryo koranabuhanga riri kunozwa hifashishijwe ibikorwa remezo byakozwe ndetse rikazanabageraho navuga bidatinze kugira ngo babashe kuyifashisha biga cyangwa bigisha Ikinyarwanda.
Urakoze cyane. Ngaruke gato ku bijyanye n'ikigega cy'imbonwa mwamaze kubaka, muvuga ko mwamaze gukusanya amagambo arenga amagambo ne ndetse n'interero interuro birenga miliyoni, muvuga ko mwamaze gukusanya amasaha hafi 2000 y'amajwi y'Ikinyarwanda. Ibi mubikora gute? Ese umusanzu w'abanyarwanda muri rusange ni uwuhe muri iki gikorwa?
Murakoze cyane. Umusanzu w'abanyarwanda mu nzego zitandukanye waradufashije cyane mu kubaka ibikorwa remezo, nahera ku nzego za leta na Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation n'Inteko y'Umuco. Inteko y'Umuco yo nadufashije kubona imbonwa z'Ikinyarwanda no kunoza Ikinyarwanda kimwe mu ikoranabuhanga. Ariko nanone n'abanyarwanda muri rusange aho bari ngira ngo twagiye dutegura umuganda w'ikoranabuhanga, nta nubwo ari mu Kigali gusa twanawuteguye hanze ya Kigali ndetse n'abajijwe ururimbo ngira ngo twigeze no kutegura ururimbo aho abantu bahuriraga y'amashuri cyangwa ahandi hantu bakabasha gutanga umusanzu wabo biciye muri uwo muganda w'ikoranabuhanga, haba ari umusanzu mu kuduha inyandiko mu Kinyarwanda cyangwa inyandiko y'Ikinyarwanda cyangwa kuduha kudufuha amajwi atandukanye. Izindi nzego ziriya ikintu kigorana cyane cyane hari ikintu ntavuzeho no ku gikorwa remezo kitari ntabwo twakigeze ko ari cy'umuntu runaka w'ubutirafunge uburyo abashakashatsi ndetse n'ibigo bya serivisi z'ikinyarwanda zishobora kuboneka rero ibyo byasabye ko kubera ingano y'imbonwa yakenewe ibigo by'itangazamakuru nk'igihe cyangwa RBA nabyo byadufashije mu kuduha izo mbonwa rero usanga hari na za kaminuza zadufashije mu gufasha gutegura ku mashuri atandukanye umusanzu w'abanyarwanda wagaragaye cyane mu kubaka ibikorwa remezo mu nzego zitandukanye nk'uko narinze abantu ku giti cyabo bagiye badufasha mu gutanga amazi ndetse no n'inyandiko hano yagiye idufasha mu kubona imboga ndetse no kunoza ireme ry'ibyo koranabuhanga.
Hari umukunzi w'ijwi ry'Amerika wari uvuze ku ngengo y'imari mukoresha wenda iyo ntabwo twayitindaho cyane ariko kubaka ibi bikorwa remezo bisaba iki?
Abanyarwanda buriya se bazatumbura kuribona ariko nka computing power ni ubushobozi bw'imashini cyangwa za seriveri zikomeye ubwenge bukorana buriya kimwe mu bitwara ingengo y'imari nini mu bwenge bukorano ubushobozi bwa mudasobwa ikoresha mu gukora izo nkoranabuhanga z'ubwenge bukorano ariko hakazamo no gutegura ibyo bikorwa byose hirya no hino mu gihugu ndetse no gushyiraho inzobere kugira ngo igihe bashyize kandi bafite ibikorwa hagiye kugira ngo hubake.
Bwana Audace, hari ukuntu telefoni yawe irimo gucika, sinzi niba wari uhinduye icyicaro wari ufashe, ariko turimo turakumva nabi.
Yego, ubu mushobora kunyumva?
Ubu turakumva neza, wakomeza kuri icyo gitekerezo urimo utanga.
Navugaga ko wende kantangira aho natangiriye kugira kubera ko ntazaho byagarukiye. Muri make navugaga ko kimwe mu bintu bitwaye ingengo y'imari yo gukora ubwenge bukorano ni ubushobozi bwa mudasobwa bisaba kuyikoresha, ubwo hakiyongeraho n'inzobere zikora kubera ko byatari nkeya ku isoko ndetse kugira ngo zibone zizi bijyanye n'ubwenge bukorano bujyanye n'ururimi aribyo bita natural language processing mu ndimi z'amahanga, nabyo bikaba kubibona biba bigoye. Rero ingengo y'imari akenshi igendera muri ubwo bushobozi bwa za mudasobwa ndetse n'izo nzobere, ariko hakaniyongeraho gutegura uburyo bwo gukusanya izo mbonwa hirya no hino mu gihugu. Ni ibintu navuga ubu bimaze gutwara imyaka itatu hafi igiye kugera muri ine, urumva ko ingengo y'imari aba ari nini. Mu bafatanyabikorwa dufite harimo na GIZW German Development Agency yadufashije mu kubona bumwe mu bushobozi bwakoreshejwe kugira ngo haboneke izo nzobere, haboneke ubwo bushobozi bw'izo bw'izo mudasobwa ndetse haboneke n'izo nzobere n'imbonwa zikusanywa hirya no hino mu gihugu kugira ngo byose byihurize hamwe bibyare icyo gikorwa remezo.
Urakoze cyane. Akabazo k'amatsiko bwana niyo nkuru ku bijyanye n'ibi by'ubwenge bukorano, reka nguhe nk'urugero. Ubwo mperuka mu Rwanda nari mfite telefone ariko itanditse mu mazina yanjye, ariko nahamagara serivisi cyane cyane za Yego za transport, kumva umuntu kuri uriya ruhande rundi ansuhuje mu izina ryanjye. Icyo gihe iryo zina aba yarimenye gute?
Mwansubiriramo gatoya.
Naringwaye nk'urugero, nari mu Rwanda nahamagara nshaka serivisi za Yego, nubwo telefoni itanditswe mu mazina yanjye ariko umuntu akansuhuza ngo mwiriwe Eddie. nabibaje umuntu ambwira ko ibyo hanini bishobora kuba bifitanye isano n'ubwenge bukorano cyane cyane kuba telefoni yumva izina abantu benshi baguhamagara.
Kimwe buriya umwe mu buryo bukoreshwa harimo gukusanya imbonwa kugira ngo zibashe kwifashishwa hanozwa serivisi zitangwa. Kuri urwo rugero ho sinamenya neza ubwenge bukorano bakoresheje, ariko binagaruka ku kintu cya ngombwa mu bwenge bukorano ndetse kiri kuganirwaho cyane, ko mu mategeko abugenga hazamo n'amategeko agenga imbonwa yihariye z'umuntu, ni ukuvuga amakuru y'umuntu atifuza cyangwa yaba yifuza gusangiza n'izo mashini, kugira ngo ni nacyo uriya mushinga w'itegeko ku ikoranabuhanga ryo gukorana mu Rwanda uzasubiza ku buryo ushaka gusangiza amakuru ye yihariye abasha kuyasangiza, ariko nanone waba udashaka kuyasangiza yaba iryo koranabuhanga ritandukanye riba riyakeneye kugira ngo ribashe gutanga serivisi runaka ukaba wabihagarika. Nkeka ko icyo ari nacyo kintu nashaka kuvugaho cya privacy cyangwa personal data, ubwo ni
umutekano w'ubuzima bwite bw'abantu.
Yego,
ukivugeho bizagenda gute?
Niho hazamo itegeko ry'uko umuntu afite uburenganzira bwo gusangiza amakuru runaka. Tuvuge ushobora kuba uri umuntu ukoresha serivisi za mobile money cyangwa ukaba wifuza gusangiza amakuru yawe amabanki atandukanye kugira ngo mu nguzanyo uzabona wenda bazafatemo n'ayo makuru y'uburyo ukoresha mobile money, kuko ari wenda ari gucisha amafaranga menshi, cyangwa ukaba uri ukaba wahaye uburenganzira, cyangwa ukavuga ati genda ngo nshaka kubaha uburenganzira. Tuvuge hari nk'uko amakuru ajyanye n'ubuzima asangizwa ashobora gusangizwa n'ibigo by'ubwishingizi, aho ukaba ushobora kuvuga ati nkeneye ko amakuru y'ubuzima bwanjye asangizwa n'abantu batandukanye kugira ngo ibigo by'ubwishingizi bitandukanye bitazaheraho bizamura amafaranga nishyuraga ubwishingizi.
Ariko nanone ntihari impungenge se ko ibi bikoresho by'itumanaho dukoresha buri munsi, yaba computer yaba telefoni, nabyo bishobora kuba hari amakuru bidukuraho kandi bikayafata mu buryo bitemewe n'amategeko?
Izo mpungenge ngira ngo ziriho ku isi yose y'uko haba ari amakuru ibigo by'itumanaho bikomeye cyangwa bikora telefone byaba bikurura amakuru amwe n'amwe kuri twebwe kugira ngo biyakoreshe cyangwa biyagurishe ahantu hatandukanye. Akaba ari nayo mpamvu ku isi hose hari guhuzwa amategeko kugira ngo bibashe gukumira no kugira ngo izo mpungenge zihari zibashe gusubizwa. Ariko cya kintu navugagaho cyo kugira uburenganzira bwo kwemera ku gusangiza amakuru cyangwa data sharing cyangwa kwanga gusangiza amakuru kubera ingaruka wenda bishobora kukugeraho. Rero amategeko ku isi ari guhurizwa hamwe, bikaba ari wenda ikibazo kirimo ni uko hari ibihugu byinshi bya Afurika bidafite ayo mategeko ku makuru y'ubuzima bwite cyangwa amategeko ku bwenge bukorano ariyo artificial intelligence. Ariko ari nanashishikariza n'ibihugu kugira ngo bibikoreho abashe guhuzwa aya mategeko.
Urakoze cyane Bwana Audace Niyonkuru, ni umuyobozi wa Digital Umuganda, ikigo cy'ikoranabuhanga gikora ku bwenge bukorano. Nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika, Bwana Niyonkuru.
Urakoze namwe.
Urakoze cyane, nshimire namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mwagize uruhare muri iki kiganiro. Nshimire Engineer Cornelius wadufashije kwegeranya mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wadufashije kwegeranya kino kiganiro. Muri studio ya Karindwi Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.